she look at me now. Atwebeze lafika hlale enhlizweni yami. Mangikaba nginyembeza kithila. Ihlale lokwe isihlale phemile. Oh yeah.
Selunga